started on the beat, yeah. Yo, Lord of mercy, golden star, Jesse boy, yeah. Baby girl, life is too short. I don't have time. I wanna do that. Give me that samosa, my girl. Give me that, baby girl. I wanna do that. I wanna touch that. Shishe, no kuku faleo. 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 My girl, Edwina. I never do that thing. I never do that thing. Mimi nilitaka nikule bata kama Mobutu Sese Seko Kuku Ngwendu wa Sabanga, yeah. Nilitaka nikule bata kama Mobutu Sese Seko Kuku Ngwendu wa Sabanga. Ukenima that thing. Watoto uku inje wanaishika. Shishe, na kukufa leo. 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 Ata ukinena na pasua, ata mativi paka maufa. Hiyo tu ni asira ya vitu hivyo. Nataka nipate kile kitu moto moto, nikomeshe. Hata ikienea usiku usinulize nataka. Usinulize natoka wapi. Hizo tabia zako nimezizoea. Kwangu mimi nimezoea hivyo vitu vya sharp sharp. Shishe, na kukufa leo. 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 Shishe, na kukufa leo.